Blog Talk Radio.
RNC rero Rwanda National Congress muri mwe hari abayumva batazi n'intego zayo. Intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda RNC. Iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi. Iya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye. Iya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo. Iya kane umutekano w'abantu n'ibyabo. Iya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye. Iya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro. RNC Viva! Viva! RNC Viva! Viva!
Turabasuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi ku wa mbere ku itariki ya
karindwi kwezi kwa gatatu umwaka w'2022 mukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange muri studio za radio Itahuka. Bakunzi ba radio Itahuka rero nk'uko bimenyereye kwa mbere mu munsi tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho turebera hamwe muri rusange ku munyarwanda yifashe mu Rwanda. Umunyarwanda yifashe ate mu Rwanda? Umunyarwanda ameze ate? Umunyarwanda ahagaze ate? Umunyarwanda aratekanye? Iyo mvuga gutekana ni umutekano wo muri buri nzego zose. Umuturage aratekanye mu mufuka, umuturage aratekanye mu gifu, umuturage aratekanye mu gutanga ibitekerezo bye, umunyarwanda aratekanye mu bimukorerwaho. Umunyarwanda ameze gute? Kari agatsiko kamubeshejeho gate? Kari agatsiko rero karamutse kamenye, ni agatsiko gatsikamiye abanyarwanda kuko gakomeje kuba tsikamira uko bwije n'uko bukeye. Abanyarwanda nta majya n'amazi bakigira, abanyarwanda nta mashyi no mu mudiho, abanyarwanda bahindutse banyaguhera, abanyarwanda baracuzwa utwabo, abanyarwanda baracuzwa ubuzima bwabo, abanyarwanda rwose bahindutse ingaruzwa muheto. Abanyarwanda rero nibo bonye no guhaguruka bakirwanaho, abanyarwanda nibo bagomba guhaguruka bakarwanira uburenganzira bwabo kuko nta wundi uzaharanira uburenganzira bwabo mu cyimbo cyabo, nta wundi uzabakorera. Urwo ni urugamba rwabo nibagomba guhaguruka bakarwirwanira kandi bakarutsinda. Ngibyo rero ibyo turebera hamwe muri uyu mugoroba muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, ijambo ni ryanyu.
Urakoze, ndagushuhuje ngasuhuza na Serge kandi mufatanye kubanga bw'ibyuma. Ndasuhuza kandi abasangiragendo kona Jean Pierre tugiye gufatanya muri ikiganiro. Ngasuhuza abanyarwanda bose badukurikira, bakunda radio Itahuka, bakunda ihuriro nyarwanda RNC, bose turabashuhuje. Turasuhuza kandi mu buryo bw'umwihariko abayoboke bacu bihuriro nyarwanda aho bari hose ku isi, cyane cyane abo mu biyaga bigari bya Afurika. Ubu rero ntabwo twagenda tutashuhuje n'abandi bose baharanira impinduka, baba muri societe civile cyangwa se mu mashyaka ya politike, abo bose bakunda demokarasi. Turabashuhuje bose. Uyu munsi rero tariki ya 7 z'ukwa gatatu 2022 turafite ikiganiro kizwi n'ingingo imwe gusa. Turayinjiramo mu kanya, reka nshake abo dufate ikiganiro banze basuhuze. Mbadu kwa butumva?
Ndakumva.
Wewe nange ndakumva neza cyane. Mbadu ko urakoze kuza mu kiganiro, tuguhaye ikaze. Reka duguhe akanya usuhuze abatwumva mbere ko dukomeza. Ijambo ni ryawe.
Urakoze cyane Edouard Kabagema, wowe maza kukuramutsa, wowe utuyobora ugategura n'ikiganiro cyacu. Naramutsa Madame Chantal umaze kudushyira muri studio, naramutsa na Serge umuyobozi mukuru w'itumanaho, naramutsa Jean Pierre mushimiye turi buhure mu kiganiro, naramutsa n'abandi bose baduteze amatwi, na cyane cyane abo mu runani rwa P4 turi kumwe, hanyuma naramutsa n'abakomerede bo muri RNC n'abandi bose baduteze amatwi, n'abandi bose bakunda ibiganiro bya Radio Itahuka, ijwi ry'ihuriro nyarwanda. Urakoze cyane, ngusubije ijambo.
Urakoze cyane Mbaduko. Reka ndebe niba Jean Pierre yaba hari, nawe tumuha akanya asuhuza abatwumva. Jean Pierre, uratwumva?
Ndabumva Edouard, namwe muranyumva?
Wi, turakumva neza cyane. Ugize neza kuza kwifatanya natwe mu kiganiro, Jean Pierre, turabigushimiye cyane. Reka duha akanya usuhuze abatwumva, noneho tubone kwinjira mu ngingo zacu z'ikiganiro. Ijambo ni ryawe.
Ya, urakoze cyane Edouard utegura iki kiganiro, ukanakiyobora kano kanya. Rwose ndagira ngo ushime nsuhuze ubwo Mbaduko nawe umaze akanya avuga, na Chantal wadushyiriyeho introduction nziza, ndasuhuza na Serge uri ku buhanga bw'ibyuma, ngasuhuza n'abadukurikira bose abo turi buze kuba turi kumwe n'iki kiganiro n'abazacyumva. Ngasuhuza cyane kandi nshima abayoboke ba RNC ihuriro nyarwanda n'abarwanashyaka bose baharanira impinduka kugira ngo tuh'igihugu cyacu icyerekezo cyiza. Murakoze gutangira ikiganiro cyiza
cyane. Uyu munsi rero dufite ikiganiro kigizwe n'ingingo imwe gusa yerekeye iriya nzara iri mu Rwanda. Biriya biciro byazamutse byatumbagiye bigatuma Kagame afungura imipaka. Twese turavuga ko ari inzara yafunguye imipaka, ntabwo ari Kagame wayifunguye. Reka Chantal yabanje dushyireho za audio twumve uko ikibazo kimeze, noneho tuze kuganira nyuma tumaze kumva izo za audio. Chantal, waduhiraho izo audio?
Mu gace ka Nyabugogo aho abagenzi bategera imodoka bisi ya kompanyi ya Volcano irapakira aberekeje mu gihugu cya Uganda ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka igera kuri ine. Abagenzi basaga 40 n'ibiyi bisi yahagurukanye i Kigali, benshi bafite akanyamuneza.
Kugira dushimishije kuba tugiye kureba i Uganda ta 2019 nibwo twaherukagayo, nteye umuryango nakuragayo utuntu twe kuza nkacuruza hano mu Rwanda, ubune niho nahigiraga ubuzima. Urebye
kuba wari utakijyayo byakwangirije iki?
Byinshi cyane, ubu nari nkenye cyane rwose, nari mfite ubukene bwa danse.
Nejeje umutima wanjye cyane kuko maze igihe ngaha, uretse ko ndi umuturage wo muri Uganda, narasize abana batoya, abana bariraga bakambaza uzaza ryari nta gisubizo. Ni ukuri bagize neza cyane.
Kuva imipaka bayifunga wari utarasubira Uganda?
Ntarasubirayo, urumva ko nta mahoro nari mfite
jewe, cyane cyane kuko mvuye mu Burundi bisanzwe nagiye nzi ko imipaka yuguruye, hanyuma nateza gushika ikabare, hanyuma rero nshitse bambwira bati twe yuguruye. Uno munsi rero naryohewe cyane kuko sinarindiriye umwanya muremure bake bayugurura.
Wari umaze iminsi ngahe mu Rwanda?
Najejo nagiye nuguruke ku kibuga cy'indege cya Kanombe, nari nzi ko ntangenda kabaye bati ntibyuguruye, bati ngo abejo biriwe baruguru, urumva nagize Imana.
Nubwo bavuga ko bujuje ibisabwa byose birimo ibyangombwa, amakenga kuri bamwe ntiyaburaga kubera ko bashobora kutemererwa kwambuka bajya Uganda, nk'uko byabagendekeye ubwo u Rwanda na Uganda byatangazaga bwa mbere gufungura umupaka wa Gatuna mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka.
Mbega amakuru neza turayamenya tugeze i Gatuna, tumaze kumenya ukuntu ibintu bimeze. Ubushize nabwo twe twiteguye kugenda, bamwe na bamwe tugezeyo batwangira ko twambuka, ariko turongera turagaruka.
Ibintu ariko kuri uwo mupaka wa Gatuna na Cyanika ntibyagenze uko byari byitezwe, kuko kwambuka byasabaga kuba umuntu yipimishije igipimo cya COVID cya PCR kishyurwa 30,000 cyangwa $30 ku Banyarwanda. Bitandukanye no ku yindi mipaka, ibi byatumye umubare munini w'abaturage batihutira kwambuka kubera iki kiguzi. Ku mupaka wa Rubavu na Goma, uwo wari umaze igihe ufunguye, igipimo cya COVID cy'amafaranga 5,000 cyavanyweho. Ku mupaka wa Rusumo uhuza u Rwanda na Tanzania, amakuru BBC yamenye ni uko abantu batangiye kwambuka ntacyo basabwa uretse ibyangombwa bisanzwe. Ku mupaka wa Nemba na Kanyaru uhuza u Rwanda n'u Burundi ho haracyafunze. Kuva amakimbirane ya 2015 ibihugu byombi ntibirafungura imipaka y'ubutaka. Gusa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu w'u Rwanda Jean Marie Vianney Gatabazi yatangaje ko Leta y'u Rwanda ku ruhande rwayo yafunguye imipaka yose harimo n'u Burundi ku Banyarwanda bikingije COVID-19 ku buryo bwuzuye.
Ngira ngo babivuze twese turabaguzi ku buryo bumwe n'ubundi, ku buryo tubasha kubigeraho, ariko nka Minisitiri w'Ubucuruzi cyo twarakimenye ntabwo ari impuha. Hari ibiciro byazamutse, ntabwo ari ibicuruzwa byose, ariko hari ibicuruzwa byazamutse bimwe na bimwe, tubona binazamutse ku buryo bukabije, bituma tujya kureba impamvu zabyo ngo twumve niba koko bifite ishingiro kugira ngo bizamuke. Hakana ibindi twabonye ibyo byazamutse muri rusange mu by'ukuri utavuga ngo hari impamvu runaka, ariko navuga ku ikubitiro ko ibiciro turi guhana by'uyu munsi ntabwo bifitanye isano yihariye n'intambara iri kubera muri Ukraine hagati y'Urusiya na Ukraine. Kubera ko ku ruhande rw'Urusiya na Ukraine ibintu tugurayo ni bimwe n'uko si byinshi, naho twe tujya ku masoko twasanze habaye izamuka ry'umwihariko ku mavuta, amavuta yo guteka, tubona izamuka ku isukari, tubona izamuka ku masabune. Amasabune yo ni uko n'ubundi ukora amavuta ayasaguye ayakoresha mu gukora amasabune, iyo rero amavuta ahenze kenshi n'amasabune birajyanirana. Ariko twagiye nokura n'impamvu zibitera, kuko isukari ndi umufuka 50 wavuye ku 51 ujya ku 63 ku rwego rw'uruganda umuntu byinjije mu Rwanda, urumva ko harimo impinduka ya 23%. Hanyuma isukari nakiyo ni isukari, amavuta yavuye ku amaritiro 20/40 ajya ku 48/49, nabwo nako harimo inyongera hafi 20%. Hanyuma tubona n'amasabune avuye ku 108% ikarito ajya ku 9,300, nabyo nako harimo inyongera nk'iya 13-14%. iyo nyongera ari ari nini ari ni kuryo rwose kumuguza hita yumva byatumye rero tujya kureba impamvu
yego nasanze ari iyi
impamvu burya mu mpamvu umucuruzi ari nyinshi wana ndavuga zimwe na zimwe z'ingenzi iya mbere ku mavuta yo guteka n'isukari ni ibintu twebwe mu Rwanda nubwo tubikora ko ntabwo twihagije isukari dufite mu Rwanda dushobora gukora igeza ku 10% y'abanyarwanda bose bakeneye nuvuga ngo 90% tuyitumiza hanze tuvana Zambia Malawi Swaziland n'ibihugu bitandukanye muri Afurika amavuta yo guteka yo tuyavana kenshi mu Misiri tukayavana n'ibihugu bya Aziya za Malaysia n'ibindi byageranye naho nuvuga ngo yo aca mu nyanja kugira ngo azatugereho kubijyanye n'amavuta dukora mu gihugu ho twagize imbaraga dushyiramo imyaka ibiri ku buryo habonetse inganda tw'amavuta mu Rwanda ubu barakora kugeza ku 37% y'amavuta dukeneye ariko birumvikana ko adahagije ni makeya ubwo rero ko ibyo bitumizwa hanze nk'amavuta hari icyo tumaranye imyaka hafi ibiri kuva covid yatangira kijyanye n'uruhererekane rw'ubwikorezi mu nyanja ibiciro byarahindutse ku buryo ubwato bwashobora guturuka nko muri Aziya buje naha bwashobora guca $3,500 by'amadolari kugira ngo bugere naha ubu ni hafi $9,510 bikagenda byiyongera kubera n'ihinduka ry'ibiciro rya peteroli ibyo rero byatumye ku mavuta n'ubundi agenda yiyongera ntabwo yiyongereye ubu ngubu gusa muri iyi myaka ibiri haba inyongera ikomeye ariyo yatumye dushyiraho imbaraga mu kugira ngo tubone inganda zikora amavuta nibura make make atangira kuboneka ku ruhande rw'isukari ho anyinshi tuyivana muri Afurika ariko mu gihe cy'imvura hari inganda nyinshi twaje gusanga zikunze gukora maintenance gutunganya gukora amasuku y'inganda zazo ku buryo mu bacuruzi bazana isukari mu Rwanda harimo bamwe inganda rero afite za Malawi Zambia na Swaziland harimo ebyiri redi ziri muri maintenance bituma isukari baproducaga niyo bazanye yabaye nkeya ho gatoya ariko ku buryo budakabije gusa ugasanga ibyo byifatanya n'umwero w'isukari hari ibihugu bimwe na bimwe bikunze gukora isukari ituruka ku bisheke ishoke rero kugira ngo byere bitwara nk'umwaka umwaka n'igice ku buryo ya period ya lockdown abantu batakoraga ku isi nyinshi igisheke ntabwo ubu ngubu nibwo turi kubyumva ko kidahari gusa twashima ko lockdown starting igihe kinini tubona ko byose cyakemuka ariko nanone navuga nti hirya y'isukari amavuta n'isabune twabonye aho ibiciro bisanzwe byo mu Rwanda byazamutse ndetse navuga rero n'umwe mu mpamvu zasobanutse iyo ubonye umuntu azamura nka dodo turi mu gihe cy'imvura harimo ikibazo mu byukuri aba yagize ikihe kibazo naho bihuriye na Ukraine n'Uburusiya iyo umuntu azamuye sorwatomu tugira imyero itatu mu mwaka y'inyanya nabyona hari umuntu uri kwitwaza ko abantu bavuga atari byazamutse bakazamura n'ibisigaye ariko indi mpamvu ntabura kuvuga nayo twagiye kugenzura aho nababizanye ayo masukari ayo mavuta kuko uvuga byinshi bitumizwa hanze turebe n'ibiki mwazanye bica muri Rwanda Revenue Authority bigaca muri system za EBM ukabasha kubona izo yinjije mu kwezi kwa mbere ukara no muri stock zafite uyu munsi kugira nk'abo twasangaga bara holding the back bara batarasohoye ibyo binjiye nawe ubona ko ari umuntu ushaka kugira ngo ashakire amaramiro mu kwimana isukari ku isoko hari abo twasanze muri icyo kigana abantu bagenda bavuga ati ibintu byazamutse muri rusange ko ntawe usobanura neza ibyo ari byo tuza gusanga hari abandika ibiciro tuvuge nk'isukari akandika 55 muri system ariko umuntu yaza kumuranguraho ntamuhe EBM akamubwira ati yame mu ntoki akamuca 63 ndaka ubwo isukari yarabuze ku byukuri isukari yarayifite mbere y'uko ryazamuka ribo ibyo rero Revenue Authority yaciyemo igira bitandukanye isanga irabahana ibaca amande hari nabo bafungiye kuko ari ukoresha EBM ariko nta kintu gicuro nyakuri ari n'utayikoresha agashaka kugira ngo afatire mu ntoki amafaranga abombi n'abantu bari gushaka inyungu z'umurengera ku muntu agomba kugura
narinze guhaha hano ariko ndi kubona ibiciro byazamutse umuceri waguraga 24 uri kugura 28 isukari twaguraga 1,000 uri kugura 5 amavuta naguraga 14 ari kugura 16 ayo naguraga 2,500 ari kugura 3,200 ndetse ibiciro byazamutse cyane nako tuzi impamvu ibintu byose muri rusange birahenze uce muri butike urebe uko ikintu wagisanze wakibonye jo uyu munsi siko kimeze n'imboga z'idodo zahenze byaba byiza wenda nimba habaho hari bubeho ubukangurambaga bakabwira n'abantu uko ibintu bimeze kugira ngo abantu be gukomeza kwikanga no kwisoka uko bimeze
Ukraine n'Urusiya batanga ingano nyinshi umwe ni exporter wa mbere exporter wa gatanu ku isi bivuga ngo ari bwo bitandukanye bizagira ingaruka kujyanye n'ingano ariko nkavuga ni ku rundi ruhande wenda hari n'izindi gako zitekereza ko zishobora kuzaza zajyanye na petrol ku minisitiri avuze igihe bizatwara hajyanye no kwishyura payment ubu babafungiye swift babafungira visa babavungira mastercard ushatse no kwibona muri Ukraine ngo ugure umweru untone uko byishyura izo ni inkurikizi zindi ariko ntabwo twe duhezwa cyangwa duheranwa aho ngaho ni ukuvuga ngo nk'ubu twa hari ingano twajyaga tuva hirya no hino ariko hari n'ifu y'ingano tuvana muri Turukiya nta kibazo ifite ugasanga ni igisubizo kimwe gishobora kuboneka hari amavuta twavanaga ntabwo twavanaga muri Aziya ariko mu cyumweru gishize cyangwa mu cyumweru gishize hari ingano zo mu Rwanda twashatse uburyo tuborohereza ngo bavane amamesa mu gihugu cya DRC ubu buto tubona babujyana mu ruganda ari amamesa bakabutunganya bugahinduka ubuto bubonerana nka kuriya tuba tubuguze ariko noneho babukuraga kure ubu rero babubonye mu gihugu cya DRC bitewe no kuganira nabo ibiganiro twagiranye nabo bitandukanye bituma tugira ubuhahirane ibyo ni ibisubizo biza bisubiza handi baranguraga batabonaga hari ugushaka n'ibyo bikorwa bindi ibicuruzwa bindi hirya no hino ariko sinahamanya no kuvuga ngo wenda mu gihugu cyo ku ruhande ikiburyo cyangwa ibumoso ngo ureba birahendutse
ntibavugisha ukuri barabeshya bamushaka kutwiba sinzi ibiki ubwo nyine umuguzi akagura yaba yarashaka kugura ibiro 10 akagura ibiro 5 cyangwa ibiro 2 abaguzi ntibakigura twirirwa twicaye amazi abahenze abanyirayo batwishije tutabona abaguzi kubera ibintu bihenze
ibintu urebye ibintu byahindutse cyane ariko ntabwo bihindutse ubunona biragenda gusa icyo bikora birakora birikuba biragenda bizamuka kwa twabanje kumenyera amavuta ko niyo yabanje kubona ko ari ikibazo cya covid ariko ubu noneho ibintu byose urabona ko bimeze nabi cyane cyane nk'amavuta n'isukari urabona rwose birakabije ariko n'ibindi nuko ntugire ngo wenda ibyo niko byakabije bigasa n'ibyikubye kabiri ariko n'ibindi byose birimo biragenda bizamuka umuguzi ntago yabya nawe urabyumva ko ni umuntu ejo undi yaraguraga ikiro cy'isukari amafaranga 1000 akaba arimo akigura 1500 urumva icya kabiri kigiyeho cy'ayo mafaranga kugira ngo azabyakire numva biragoye
urakoze Chantal kudushyiraho izo audio uwo mu mbaga wavugaga ibyo watangaga ibyo bisobanuro ngo ni umuminisitiri w'ubucuruzi n'inganda mu Rwanda witwa Beate Habyarimana ikaze rero mu kiganiro cyacu cya radio itahuka kuri uyu mugoroba tariki ya 7/3/2022 turareba ingingo dufite uyu munsi no kureba ingaruka z'intambara urebye n'ingaruka z'intambara mu Rwanda habaye ibiki bitumye Kagame afungura imipaka muzi neza ko mu minsi ishize mbere y'uko imipaka ifungurwa bari batumye uriya umuvugizi wa guverinoma aravuga ati mwitegure abaturage mwitegure ntimuzatungurwe ntimuzakangarane nimubona ibiciro bizamutse bitumbagiye ubwo nuvuga ko bari bazi ibigiye kuba kandi buri wese yarabisomaga ukurikira politike y'isi uko ibintu bimeze buri wese yarabibonaga niko byagenze rero iyo ibiciro bizamutse kuriya abantu bagataka bati ibintu ntabwo byigeze bibaho mu munsi umwe ibiciro birazamuka bigatumbagira noneho bugacya bagafungura imipaka ubwo ntabwo wabura gushyiramo rurasiyo y'uko ibyo bintu bifitanye isano hagati y'ibyo biciro bizamutse mu buryo butunguranye kandi bikazamuka mu Rwanda hose kandi ku bintu byinshi cyane no gufungura imipaka hari ndetse mbere y'uko nakomeza hari umuministre wavuze ngo ngiyo dufunguye imipaka mu mbaye amagambo yavuze ngo ngiyo dufunguye imipaka ngo wowe umuguzi wowe bikongerera ahantu ho guhahira ngo nabyo biri mu ngamba zitandukanye zigenda zifatwa mu bihe ngo bibe byakoroha urumva ko abwiye abaturage ati iyo dufunguye imipaka bibafasha ngo bibafasha kubona ahandi hantu muhahira umurumva ko niba bivuze muri buzwe na ministre nukubera ko ibintu byabayobiye nta byose nta maduvize bafitiye kuba bagira ibyo import ejo bundi Kagame kuri murabyibuka kubunani yaravugaga ati yarabyivugiye murabwibuka avuga ngo bafite ibigega bihagije ibigega bihagije nta meza birashira none mumba abantu barimo kurira ibiciro bya zamu ibyo bigega iyo bigira bihagije byuzuye ibiribwa baba bishyize ku isoko bigastabiliza ibiciro ko nta bihari arabeshye kiri cyambere yarabeshye arabeshye kiri cyambere rero ukurikije uko ibintu bimeze nta umuntu avuze ati ibi biciro inzara iri mu Rwanda niyo itumye bafungura ipaka ntabwo umuntu yaba yibeshye kubera ko habaye uruhurirane utavuga ngo ni hazard bo ikindi nuko Kagame avuga ya mipaka myinshi avuga ngo agenda beshya ngo umuntu kubera ngo COVID-19 ngo yagabanutse ndoza mpamvu bafunguye imipaka barabeshya ntabwo imipaka ya Uganda y'i Burundi ntabwo yatewe na COVID ntabwo yifunze kubera COVID bayifunze kubera ibibazo bya politiki cya kabiri hanahandi batubwiraga ngo imipaka ngo yari imaze ngo yari imaze ifunze ngo imipaka yose yari imaze ifunze kubera COVID-19 ariko barabeshya kubera ko umupaka na Kongo warufunguye ahubwo umuntu akaribaza ati niba umupaka wa Kongo warufunguye kandi bavuga ko imipaka bayifunze kubera COVID bashaka kutubwira yuko muri Kongo nta COVID yahabaga donc COVID yabaga i Bugande ikaba i Burundi ikaba muri Tanzania gusa kuko iyo mipaka yari ifunze neza idanangiye ariko muri Kongo abaturage bajyagayo kandi bavuga ngo imipaka bayifunze kubera COVID angaho ni ikibazo umuntu yakwibaza ikindi umuntu yavuga nuko ya bigaragara ko yafunguye imipaka kubera pressure cyangwa se kubera igitutu cy'inzara kubera ko yarakarikiraga uriya mugabo yakarikiraga akabona ko inzara iri mu Rwanda nta maduvize afite yuvuga ngo arajya kugura ibintu n'iki byose none wasabirize ibiciro ku masoko nta mafaranga afite amaduvize aramushiranye nta afite ikindi we yabonaga ndi ntamba ishobora gutinda kandi abaturage ibiciro byamunaniye kubimanura nta biryo bihari ikindi gihe kidakomeye bavuga hariya nuko n'abasesenguzi bose bo mu Rwanda bavuga ko ibiciro bizamuka kubera ko ibiryo ni bikeya mu Rwanda ibiryo ni bikeya kandi Kagame ashize ukwezi atubeshye ngo afite ibigega ngo byuzuye n'ibigega bihagije ariko baravuga ati impamvu ibiciro byatumbagiye cyane by'ibiribwa ni ukubera ko ibiryo ari bikeya mu Rwanda icyo nicyo cya mbere umva kwa ngaho naho yaratubeshye noneho rero ya donko ibiryo n'ibikeya ya arashaka ko nyine afungura imipaka bikaba byavuye Burundi bikaba byava muri Kongo bikaba byava Uganda na Tanzania noneho bikinjira byakwinjira ari byinshi noneho ibiciro bikaba byagabanuka nkuko byahoze atarafunga imipaka muzi neza ko ibi kandi ibintu barabimubwiye abantu bose barabimubwiye ati iyi nzara iri mu Rwanda ibiciro by'ibiribwa bihenda abanyarwanda ni kubera ko wafunze imipaka ibiryo byinshi byavaga i Uganda bikava i Burundi none wafunze imipaka niho bituruka umva ko noneho asa nkaho bakize ubwenge ku gihe aravuga ati none ibintu birakomeye ntafungura imipaka karabaye ahita yifungura ariko yashobora kuba yarabikoze kera abanyarwanda batangije n'inzara kuko ibintu babibwiye kera icyo ngicyo nicyo kimwe umuntu yakivuga ikindi nuko mwabonye ko wenda mwakurikiye audio n'ibintu banditse mwabonye ko asa nkaho yafunguye yakoze ikintu umuntu yavuga ko yagikoze mu ruhande rumwe ni lateral donc ni action yakoze wenyine nta consultation yakoranye n'abandi ba perezida ngo bavuge ngo babyumvikanyeho byo gufungura imipaka ubonye ko n'ibintu yakoranye igihunga atabibwiye abandi bantu ariko ukabona ko bitakiriwe neza urabona nko muri Congo baravuga ngo babangiye kwinjira mwabonye inkuru ivuga ngo Rubavu bagiye kwinjira muri Congo basanga ntibikunda barababuza baravuga ngo barashaka visa ngo bashaka laissez passer cyangwa bagatanga amafaranga 50,000 y'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo winjire urumva ko ubundi ngo bajya batanga ibintu bajyaga bitwaza ibintu by'amajeto ariko ibyo ngiyo ntibakibishaka urumva ko iyo bakagame bavuganye na Kongo hari ibintu bumvikanye yari kuvuga yari gufungura imipaka nako bakaba bayifunguye abaturage bagahita bagenda urumva ko ntago bahise Burundi bo bamubwiye bati imipaka y'u Burundi yacyafunze abati twebwe tuzayifungura ruko icyatumye ifungwa muri 2015 kirangiye ati ntabwo kirarangira urumva niba uganda aho ngaho ngonye ko basaba ibyangombwa byindi bya PCR bira byo amatesa ahenda kuri 2010 n'iki byose ku buryo atari automatique nkuko abantu babitekerezaga umva ruko hangaha ntabwo habayeho umuntu yavuga ko hatabayeho consultation cyangwa ngo bafungure imipaka barabanje kubiganaho n'ibindi bihugu kuko urabona ko nubwo yafunga imipaka abantu i Burundi baradanangiye Kongo haradanangiye ibuganda ntibinjira neza naho hari za condition urumva ko ntabwo ari ibintu ntabwo ari ibintu byoroshye cyangwa nkuko babitekerezaga ikindi nuko abaturage biruhukije mwabyumvise hari wavuze ati numva hari iyo numvise avuga ati ngewe namaze imyaka itatu ntarya ifiriti amavuta yaraduhendaga kuva ya mupaka y'Ubuganda wafungwa ntabwo twarya ifiriti ifiriti yari abantu bakiza atari kubu noneho amavuta y'Ubuganda yagiye kuboneka noneho twese tubaje kurya ifiriti tugaburira abana ifiriti nibyo ngibyo umuntu yavugaga abyivugira ubona ko abantu biruhukije kandi ubona ko abantu bababaye imyaka itatu yose abantu badashobora gusura abana babo bamwe baheze mu Rwanda ababyeyi abana bahera iriya yenda abana bakiri n'abatoya abagore bahera hariya umugabo bahera hariya barabatandukanya murabona ko iyi myaka ibiri imipaka ifunze abantu barababaye cyane Kagame yatumye abantu bagira agahinda cyane kubera yatandukanije abantu bamwe barahomba abandi batimirye batandukana n'imiryango abana batandukana n'ababyeyi n'ibintu mwabyumvise n'ibintu bibabaje cyane ibintu byabaye muri iki gihe reka mbere cyaho ngaho noneho tubanze tuganire mu namwe mbaduko na Jean Pierre ubanze murebe icyateye Kagame gufungura ariya mipaka igitaraganya noneho niturangiza tureba n'ingaruka tureba n'igigomba gukorwa wenda n'icyo gihe n'icyo dukurikizaho kubera ko kuvuga ngo ibiciro byiyongereye gusa ntago bihagije guverinoma turareba ko ibintu byacitse turareba mu ngingo yacu ikurikiraho hagomba gukorwa iki hagomba kuba protection bagomba guproteja abakonsumateri kubera ko ibi ni ibintu bimaze igihe kirekire turabereba mu ngingo yacu kabiri kamaze mba ijambo reka mbere kuri mbaduko ijambo rya
urakoze cyane uranyumva
kumva mbaduko
ya urakoze ya ibyo uvuze nibyo icyo ako nakongeraho gatoya ntaribagirwa nuko uvuze ngo yafunguye nyine mipaka unilateral Roma nibyo rwose ariko ntambwe bitangaje nuko era yuko abaturanyi n'amahanga benshi bagiye bamwihanganira baragoragoza baringinga bakajya barenzaho ariko ubu ngubu ntindakeka bashobora kuba bararambiwe ku buryo rero batakimwitaho cyane batakimuha agaciro mu perezida akwiye kuko atitwara nk'umuperezida ku buryo rero urabona nyine na biriya minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi yavuze ko nyine icyatumye impaka ifungwa aricyo kinyine bazabiganiraho noneho nyine bakazafungura mpaka kuko ntahuriye na covid ntahuriye n'ibindi byose bari kuvuga nkaba naca umugani w'ikinyarwanda bivuga ngo umwana murizo ntakizwa urutozi yego ntabwo amukiza urutozi kuko buri teka bari kwiriza ntabwo umenye igihe ari kuriza kuko ari urutozi rumufashe cyangwa ari kwiriza gusa bisanzwe yigira abajeyi biriya nyine yavunaga umuheha bakamwongera ubundi ibi ni ibipindi byose yagenda agatanga abeshyara abaturanyi ntabwo akibyemera ariko yagize amahirwe buriya General Muhoozi yaje kumukura mu kimwaro yagombaga kuhita biprofita rwose akabikora agafungura imipaka ariko ntabeshya amahanga bavuga nyine ngo yafunguye imipaka ariko ari amakamyo gusa ari gutambuka niba n'amakamyo atambuka ntabwo nubwo mbizi nabaze nsoma ko ngo nacyane ikaba yafunguye ariko ugasanga nyine nabyo yakamije faraca amafaranga menshi cyane yo gusuzumwa faraca amananiza menshi cyane bari gushimagiza ngo babakoreye ngo bitangaza ariko nta kintu kimwe bakoze sinzi ko hari abantu benshi bari gutambuka bari gushobora kwambuka ku buryo rero ni kuvuga ngo bafunguye nabyo ni ukubyandika cyane ariko ntabwo biri gufasha abaturage ngo babavane mu bukene babashyizemo uretse ko nyine byabemeze nk'aho byenda guturika kuko uko ibiciro byatumbagiye muri ku kwezi gushize nyine kuva ufashe nk'ibyumweru bitanu cyangwa bitandatu byari biteye ubwoba byari bikabije cyane na inflation y'ifaranga y'u Rwanda ukuntu ritagaciro byatagaciro imbere y'igose y'ibingibi by'intambara hari ikibazo gikomeye cyane mu Rwanda gikomeye cyane ariko uribuka ko neriya ntuza ibiriya muri babivuze rwa Serge muri Banque Nationale urabona rwangombwa yavuze ko nyine bazamuye iriya right scenes iriya ziriya za intere do base ba Banque Nationale ishyiraho yari yazamuye nabyo ni ukubera ko ifaranga ryo ryataye agaciro noneho n'abajya kurangura n'abajya kuguza n'abajya gushaka amafaranga yaba ari muri BCR yaba ari hehe cyangwa ari muri BK nabo bagomba kugenda abo bayaha cyangwa yagwiza nabo bakaho izindi nyungu kugira ngo zashobore kwishyura noneho umuguzi wo hasi uriya muturage wo hasi ya nyuma ujya kugura ibijumba mu Nyabugogo ujya kugura intoryi ujya kugura itadowa ama utuvuta tw'itadowa niwe ubyishyura kuko niwe baca menshi niwe fendeza baca menshi kuburyo rero nyine kandi nta mafaranga bafite ubukene rero bwari buhari mu gihugu nakagutasha ushobora kubona cyangwa udashobora kumva kumenya ko abaturage bakenye byari bize kumurenga byari bikabije iyo urebye ukuntu ibiciro ngo byazamutse nuko bari kubivuga biteye ubwoba kuva n'ubundi ifaranga ry'u Rwanda ryagiye rita agaciro kuko ntabwo ari kera cyane ifaranga ry'u Rwanda riri idorari rimwe ari amafaranga 500 y'u Rwanda none ubwo byatumbagiye cyangwa akantu wajya kugura akari kose ari umuneke yaba ari amakara yaba ari iki ibiciro uko byaba bihagaze ubu byatumbagiye ku buryo ifaranga ry'u Rwanda ribanje yari rimaze kuba ntari amanuvo yo muri Zaire ya kera niko twayitaga bagenda gutwaye udashobora kwitwara mu mufuka w'ipantaro ahubwo mu kwitwara mu masashe cyangwa mu bintu birebire mu bikarito mu biki byose ku buryo rero ikibazo cyakimaze kurenga ku buryo nta rindi garuriro yari afite nta bundi bushobozi yari asigaranye kandi n'ubundi bintu biri kumucanga biri kumuca mu myanya y'intoki kandi abaturanyi n'abaperezida benshi bakimwitaho nicyo kintu kigaragara kuko nta bundi yari kubashyiraho pression ngo bakore gutya ngo bagire gutya akajya kwifotoza akagera gute ariko wapi handwa kigaragara n'umumenya naho hari n'ikintu wenda nakongeraho nakwibutsa nuko yaratubeshye ngo umukwano w'u Rwanda n'u Burundi ngo bari kuzahura ahuriye Buruseli na perezida w'u Burundi ntaje kumuha umukono je nabwiye abantu ngo banshakire ifoto aho baramukanyije cyangwa bapiteranyije nta kugeza ubu ntayo ndabona none se uwo mubano uzaza gute ushoboka kuko yagomba kujya kumuramutsa niwe wagomba kujya kumuramutsa nta nubwo ari inda yishimiye wagomba kuza kuramutsa kaga wagomba kujya kumuramutsa niwe mukuru niwe umenyereye niwe uhora kwa ba papa niwe umenyereye byose niwe umenyereye abazungu niwe ubahoramo niwe usazeye ku butegetsi niwe mukuru mu myaka yagombaga rero kujya kumureba akamufelisita akajya gutaka akamusaba niba bazi ko atamufelisize n'umundi ariko akamugenda turashaka kumuha n'uwacu uzahuka wenda tubyibagirwe n'amasinde yari afitanye na nyakwigendera Petero Nkurunziza hanyuma bakaba babirenzaho bakavuga bati twongere dutume page dukomeze tubane neza ntabyakoze ubwo rero ntabwo umubano u Rwanda n'u Burundi uzagenda neza ni ukutubeshya icyo cyari geste simple kandi itaruhije kandi idahenze kandi itanamusebeje ariko bikaba byatanga icyizere cyiza cyane gituma n'abaturage bose babona nyine ko ibintu biri kujya mu buryo ntabwo ari kwemeza rero nta nubwo bitangaje ko Burundi bavuze bati ntupfaka ntabwo tubufungura ngo muri make abana nabandikiye aho ngaho turakomeza
ok reka duhe na Mushimiye agire icyo atanga itekerezo cye kuri iyi ngingo Mushimiye ijambo ni ryawe uratwumva Mushimiye
muvuze neza
wafata ijambo nawe
atangiye wenda mu magambo make nkurikije n'ibyo twahereye tuvuga kuva kera mu iki kiganiro cyane aho tuvuga ku mibereho mibi y'abaturage imibereho mibi y'abanyarwanda mu by'ukuri bikubiye mu ngingo mu bintu nka bibiri mbonyemo by'ingenzi ukurikije ibi bintu ko bikozwe n'uburyo nyine situasiyo imeze ikintu twakunze kuvuga yuko iriya leta idakunda abanyarwanda na gahoro itabitayeho iba yibereye muri business zayo kwishakira amafaranga ariko bakayikubira kandi bamenye uko umuturage abayeho cyane impamvu kwerekana ko yanga abaturage ni uku nguko iyi myaka yose mwumvise nkuri muri mubyeyi uvuga ati maze imyaka hafi 3 ntabonana n'abana banje kandi nta mpamvu mu byukuri zigaragara z'uwo impamvu bapfunze umupaka cyane ko byavuzwe mwabivuzeho cyane yuko atari kubera COVID bari bafunze imipaka ndeje nk'umupaka w'u Burundi wafunzwe mbere yaba nini Uganda nayo ntago ari ukubera ikibazo cya COVID. Ibyo byose rero bikaba byerekana muri kuri ukuntu leta ishobora gushaka amafaranga ikikunda ariko ikanga abaturage ubwabyo gufungira umuntu ahantu yagomba gushakira amaramuko ukamubwira ko uzamushyira aho ngaho nta kintu muha ari nabyo twavuga duti u Rwanda ni prison nini yaguye abantu bafungiyemo kandi ari benshi. Uretse iki cyo kwanga abanyarwanda rero ikindi mbonyemo cya kabiri ni ikinyoma. Ikinyoma twaherekera tuvuga duti leta irangwa n'ikinyoma kuva ku kintu cyari cyo cyose kugera mbese akantu bakoze kose karangwa n'ikinyoma ntago rero kugeza n'ubu bari kubihisha nubwo nyine isi yose ibiri mu byago ifite nk'ibibazo nk'ibi twanyuzemo bya COVID n'ibi by'intambara ariko bariya bo bakomeza gukabya ikinyoma kwerekana ko ikinyoma ari cyo bakoresha kuva mbese kari agatsiko kajya ku buyobozi kugera n'ubu ngubu bakoresha ikinyoma wumvise nk'ukuntu nyine bari kuvuga biriya biciro uko ibiciro byazamutse bagatanga impamvu mu by'ukuri bitariho zitagaragara cyane nk'ari umuntu avuze atese nabo bivugira bati imboga za dodo zizamuka gute ko ntazo zitava hanze kuri yaratanze urugero avuga impamvu ngo nk'isukari yazamutse ariko na ziriya mpamvu nazo agiye atangaza impamvu amavuta n'isukari byazamutse nabyo ntago zumvikana hari yavuze yuko ngo niba ari inganda zo muri za Malawi na Swaziland ngo bari kuzikorera maintenance ntago uko byagenda kose ntago akorera maintenance ibihugu bibiri bitandukanye ngo bikorere maintenance igihe kimwe ngo bihurirane cyangwa se ngo niba bagiye gukora maintenance ntekereza yuko babanza kugira amastoke kugira ngo bazakore iyo maintenance hari ibintu bastotse kugira ngo abakiriya babo bere kuzabura ibicuruzwa basanzwe babaha rero mu by'ukuri usanga abari imitsi ikinyoma ntibanabwira abanyarwanda nyine ngo basobanurire babwire bati twagize ingorane n'izi niba ari ifaranga ryataye agaciro niba ari inkunga yenda y'Amerika cyangwa ibindi bihugu byabahaga ntibabisobanura ahubwo bagashakiraho gusobanura ibintu ahantu bidasobanurika mu by'ukuri niyo wabwira umwana utarize umusobanurire biriya bintu by'impamvu ibiciro byazamutse nta n'umwe ushobora kubyemera nkurikije uko uriya muyobozi yabisobanuraga nta impamvu nimwe isobanura yuko ibyo yasobanura ibyo arimo avuga ari byo byatumye ibiciro bizamuka ariko ubwo murumva kuba nyine habayeho izamuka ry'ibiciro bagahita bafungura imipaka nubwo itafunguwe yose nk'uko bigakwiye ariko biragaragara nanone pressure yuko abanyarwanda bakenewe mu mpinduramatwara kugira ngo bikize kariya gatsiko urabona ko kaba gafite n'ubwoba ku kintu icyo ari cyo cyose niba bahise bafungura imipaka kandi muzi amanama yabaye bagatumira abaperezida ngo bafungure imipaka yewe na n'uriya muhungu wa perezida Museveni akahaza ntibayifungure ariko ubu byaba bibaye noneho bakemera yuko bagiye kuyifungura ni icyerekana yuko ingufu zikeneye mu baturage kugira ngo bikize kari agatsiko niyo ibyiciro byari bitazamutse cyangwa iki ni ukuvuga ngo abaturage bakoze uko bashoboye bagahaguruka bakerekana umubabaro wabo n'uburakari bwabo kare agatsiko n'ibindi byose kabare ntago bakongera mbese abaturage ntibakongera kurengana abanyarwanda ni ukuvuga ngo abaturage nibo bagaha urwaho kugira ngo gakomeze kabarenganye igihe rero bashatse guhaguruka ni ukuvuga yuko byose icyo ikintu cyose karenganya abanyarwanda kahita karikura kuko iriya mipaka ubugiye nyine niba bemera kuba ifunguye kandi harakoze ingendo nyinshi bagashoramo n'amafaranga menshi na diplomasi nyinshi ariko ntihagire igikorwa ariko ukajya kumva bakemera yuko noneho bayifunguye yose ni ukuvuga yuko ingufu ziri mu baturage niba bakomeje kurengana babireba ubwo nibo bari kwirenganya nta n'ubwo ako gatsiko twajya dukabaraho amakosa kubera ko abaturage ubwabo bagomba guhaguruka bakerekana umubabaro wabo ndumva ari icyo nabivugaho iki kinyoma cyabo ndumva tuzareka kumva ikinyoma cyabo ariko nyine agatsiko kavuye ku butegetsi rero tugomba kubiharanira twese abanyarwanda bose ari abaturage basanzwe bo mu gihugu b'abakozi rwose basanzwe ari n'abazi ubwenge bashoboye kunyomoza akagatsiko twese tukomeze gukora tunyomoza aya mahano bari gukorera abanyarwanda babarenganya ibyanzu bikunze tuzagera ku nsinzi ibyo nyumva narekeraho murakoze
urakoze Jean Pierre ahangaha uriya mu ministere twa Habyarimana niba rebe yatahabyarimana simbizi uriya utegeka inganda n'ubucuruzi ibira ntangaje kubona avuga ngo ntabwo dodo zagombye guhenda none se zavuzwe n'iki guhenda tumwibute neza yuko u Rwanda umusaruro mu Rwanda uhenda kurusha mu bindi bihugu kandi impamvu nimwe nuko u Rwanda leta ya Kagame ishyira ibigira mu ruhare kubera ko irasoresha uri yavuga ngo dodo ntizagombye guhenda dodo sinago zibazinga mu butaka none sinago ubutaka busora none se niba dodo niba Uganda badusorera ubutaka muri Tanzania ntibabusorere i Burundi ntibabusorere mu Rwanda bakabusorera ni gute dodo mu Rwanda izabura guhenda kurusha izo muri ibyo bihugu ahangwa ni ibintu byoroshye byose bigomba guhenda kubera ko umusoro hari umusoro wa FPL ndako umusoro wa kiriya gihugu umusoro w'ubutaka uzatuma ibihingwa nako umusaruro uhenda cyo n'igira cyo na dodo irimo nayo igomba guhenda kubera ko bayihinga ku butaka kandi ubwo butaka burasorerwa cyo n'icyo cyamira agomba kumva nta gitangazo kiri ikindi ntabwo ari yo nyine aha nibindi nibirayi nibitoki nibijumba byose byazamutse ibiciro byose byazamutse namakara byose byazamutse ntabwo rero umusaruro mu Rwanda urahenda ni ikibazo gikomeye kiri fundamental kandi gifite gisano n'umusoro we kubiribwa n'umusoro w'ubutaka iyo ngibyo ni ibintu umuntu wese yagombye guhita yumva bo ikindi rero tukamuganira ubu ngubu mbona ibyo ibiribwa byazamutse ibici n'ibindi bicuruzwa byose byibanze birazamuka biratumbagira bituma bafungura imipaka kandi igitangaza nuko urabona ko panique yabaye mu Rwanda ntabwo yabaye i Burundi ntabwo yabaye i Uganda ntabwo yabaye muri Congo kubera ko urabona abantu baranyaganwa basohoka mu Rwanda bashaka kugenda ariko ntabwo tubona muvoma inverse z'abantu babyigana baza mu Rwanda urabona ko ikibazo kiri mu Rwanda ni nabo bari bafite avantage ya mbere cyangwa se bihutiye gufungura imipaka ko niho ikibazo kiri cy'ibiribwa ibiciro byazamutse ntabwo bashaka kuguza abaturage bafite bagomba kubona aho bajya guhaha bagategereza ko ibindi biribwa byinjira cyangwa se nabwo bagasohoka bakajya kureba uko babigeze ariko ikibazo kiri mu Rwanda urabona ko aba ibindi bihugu duturanye ntabwo byo biri prese rwose ntabwo biri prese ariko u Rwanda nyine ruri prese kubera ko harimo ibibazo imbere bikomeye cyane Kagame atakibasha gukontora bo noneho rero iyo tuganira ibintu nk'ibi niba ibiciro bizamutse bikarenga ubasha bwo kuzuga abaturage ikintu cya mbere baba bagomba kutubwira iyo nkuru bagomba kuyitubwira nibyo ko byazamutse ariko ntibagomba gorekera ngo bagomba no kutwereka ingamba leta ifata kugira ngo irengere abaguzi kuko kutubwira ibintu byazamutse ntabwo bihagije ugomba no kurengera abaguzi ni devoir ntabwo ari kurengera abaguzi abaturage kugira ngo wene imishahara yabo ibashe guhaha ibashe kubatunga ni devoir ya leta ni inshingano za leta ntabwo ari ubyo wakora ku bushake ku musa no ni inshingano noneho turebe rero ndabaha urugero rumwe tugiye ku makara ubundi batubwiye ko ibiciro byazamutse cyane ni ibintu biva ku mavuta kubera ko amavuta ava mu Burusi ibihwagari ibintu byo kuri gaze na petrole byazamutse n'iki byose isukari yazamutse imiceri yazamutse ko imiceri no mu Rwanda iraba bo ariko noneho duhere ku makara turebye ari inkuru nasomye muri do Rwanda ni yavugaga ngo mu Rwanda harya umugabo hagasibundi muri iyo nkuru nabonye ahantu bavuga bati umufuka w'amakara wavuye ku gihumbi ujya ku gihumbi ya 600 muri 2018 hari ikiganiro twakoze kuri radio itahuka nako n'ibiganiro byinshi ndaboro tubaza tuti ni gute leta y'u Rwanda Kagame ufite tunzi indege ebyiri akambara amasuti amakaravati y'ibitangaza akajya kwigisha ngo za Harvard mu bantu bakomeye cyane agenda agahemba abantu bari muri pansiyo abantu be babasaza n'abakicu bari muri pansiyo akabahemba amafaranga mbibutse icyo gihe muri 2018 cyangwa muri 2017 2016 icyo gihe pansiyo ntoya ari amafaranga 5,200 ku kwezi aha 5,200 ubu n'amadolari 5.2 bo donc Kagame agahemba abantu muri pansiyo abasaza bari muri pansiyo mu zabukuru akabahemba abahembwa make kwa akabahemba 5,200 kandi umufuka w'amakara icyo giwaguraga 10,000, 10,000 na 1,000. Noneho twe kuri radio itahuka twarabisesenguye dukora ikiganiro turavuga tuti umuntu ahembwa imishahara ibiri nako ntagare umushahara ni abona pension za mezi abiri umusaza cyangwa umukecuru bari bafata pension ntoya iyo pension ya mezi abiri ikabida shaka kugura umufuka w'amakara kandi umuturage agomba kurya agomba gucumbika agomba kwambara agomba kunywa agomba kwihagira umuntu azaba hwati Kagame arangiza akavuga ngo arashaka kugira gute ngo kuza muri OECD ngo mu gihugu ngo igihugu cyateye imbere mu gihugu cy'Uburayi Singapore ya Afrika ngo arashaka kuba mushyira muri OECD n'iki byose ahemba abantu muri pasi abantu bari mu zabukuru abahemba cyo gihe muri 2018 yabahembaga pansiyo kuburyo amezi abiri ya pansiyo cyangwa pansiyo y'amezi abiri itashoboraga kugura umufuka w'amakara iyo nicyo mucyumve neza noneho iyo pansiyo twarashaka kuza birumvikana ko tubugira abaturage turasakuza turamukoronga agiraho agira isoni aburaho yihisha noneho aravuga ngo pansiyo yagiye kwizamura twa twamushakurije cyane agwayizamuraho ijana 57% noneho iyo pansiyo ubu ngo wahembwa 5,200 ano wahembwa makeya noneho bamushyira wahembwa 13 ariko rero ntagare menshi cyane tugiye kwibona mu kanya ubu ngubu yahembwaga 13 ariko hagati aho ngaho umufuka w'amakara wazamutse ubu ngubu wavuye kuri 10,000 wageze kuri 16 ubwo ni ukuvuga ko uyu muntu uyu musaza cyangwa se uyu mukecuru uri mu zabukuru ufata pansiyo ya leta ya Kagame aya mafaranga iyo pansiyo wa mu kwezi ntishobora umufuka w'amakara iyo mujumereza 13,000 ntibishobora kugura umufuka w'amakara 16 niko bihagaze none tukiba duti rero igute leta iri gutangariza ngo imifuka ngo ibintu byazamutse bagasakuza none byazamutse mwakoze iki kugira ngo muproteje abaturage muproteje abakonsumateri aba murengere abaguzi hamwe n'ikibazo cyacu kiri leta ikora iki ariko iteganya ntagihari niba umufuka w'amakara ugeze ku 16 ni ukuvuga ko wa mushahara wa mwarimu uriya wo muri primeri umushahara mwarimu ntushobora kugura imifuka 3 y'amakara Kagame akagenda kicara aho ngaho akambara amasuti akigendera akajiburayi agashaka kuza ngo muri OECD sinzi ibye bashaka kujya mu byogajuru ntazi ibyo ari byo abaturage b'abatereta gutyo ubona ko iriya leta ikibazo ifite ntabwo igiye igira gahunda yo guproteja abaturage nako abakonsumateri cyangwa se abaguzi ngo babaproteje ni ikibazo fondamentale bafite kuko ni nkuko nimba babwiye umushahara mwari mudashaka kugura imifuka 3 y'amakara aho bigeze ubu ngubu bakaba bicaye aho ngaho nta kintu bari gukora ni ibintu biteye ubwoba umushahara fatizo yarawimanye ibyo turabizi kuva yafata ubutegetsi muri 1994 muri 1994 umushahara fatizo yarawimanye impamvu twarazibabwiye yarawimanye ku buryo ubu ngubu umushahara fatizo babarije ni wa wundi wo muri 1980 icya kabiri ejo ubundi mwabonaga ko ariko ni ibintu agenda abeshya abantu ngo bagiye gukora ibi uno mushahara fatizo kuwimana babuze ko ngo bazabyigaho ariko bimaze nk'imyaka 7-8 biraho ngo butubati banze gutanga umushahara fatizo kugira ngo nibura abantu babashe guhembwa amafaranga yabasha kubatunga ejo ubundi baravuga bati abantu bahembwa kugeza ku 100,000 barashaka kubavanaho umusoro ku mushahara wabo icyo nacyo bigiye kujya mu kabati ntimugire ngo hari icyo bizakora ni ibintu bijya mu kabati nta kintu birikira byagombye kuba ubungubu abantu bakabasha imishahara yabo ikabasha kubatunga ahangaha rero ni ibintu bikomeye ariko bizagira ingaruka ku baturage kubera ko niba ibiciro bizamuka kuriya mbibutse imibare ya leta itangwa na leta ubwayo iratubwira iti ubukene buri mu Rwanda muzi neza ko abantu hafi 60% ukoresheje ya icya gipimo cyo kuvuga ngo umuntu winjira munsi y'idolari 195 ku munsi mu Rwanda dufite abantu bageze kuri 60% na bangahe na 3% batinjiza bari munsi y'umurongo w'ubukene ukoresheje icyo gipimo cyo ku isi cya Banki Mondiyali 63% cyangwa 62% n'5% bari munsi y'umurongo w'ubukene batinjiza idolari 195 barahari niko mu Rwanda bihagaze ubu ngubu noneho rero imibare yabo yo mu Rwanda ya nisi rikatubwira ngo ubukene buri mu Rwanda 70% buterwa nuko ibiribwa bihenda abaturage Dongo ibiribwa birahenda abantu basohora amafaranga menshi yo guhaha ibyo kurya ku buryo aribyo bibakenesha noneho niba byari bimeze gutya muri za 2017 2018 2019 2020 none dongo ruko bimeze abantu bakeneshwa no guhaha ibiribwa kwerako bihenda cyane mu Rwanda noneho biragenda bite munsobanurire kare murabona ko bimwe bimwe kugera byikuba kabiri umva ko logikoma nukuvuga ngo ubukene bugiye kwiyongera mu Rwanda kubera ko ibiribwa n'ubundi abanyarwanda batuye bakeneshwa no guhaha ibiribwa kandi n'uho byahenze kurushaho nukuvuga ko ubukene bugiye kwiyongera ikindi kigiye kuba niki nukubera ko ibiribwa bihenze cyane abantu bose batazabasha kwigondera batazabasha kubyigondera nukuvuga ngo hazaza ikibazo cy'imirire mibi hazaza ikibazo cya bwaki noneho ndakwa kugwingira kwari gutuwe gukabije mu Rwanda nako kugiye kwiyongera bihumire ku mirari kubera iki kibazo kibiribwa bihenze kubera ko nyine umva ko abakenye ntibazabasha kubyigondera bazicwa n'inzara n'abana babo bagwingire barware kwa sorokora birumvikana umva ko ahangaha ni ikibazo gikomeye cyane ariko nyine cy'interpellate wese ti nudakora gutya ngo proteje aba bantu bizagenda bite bwakigiye kwiyongera kugwingira byiyongere ubukene bwiyongere nko na imaze kwasoba ni ibintu byoroshye kubyumva bo ikindi umuntu yavuga nuko ndubana bandike hangaha gusa ikintu umuntu yafata hangaha nuko leta ya Kagame ntabwo iproteja aba nta ngamba bafata zo kurengera abakonsomatiri baratuge ibiciro byazamutse bakarekeraho ngaho kandi no muri covid byarazamutse hari twagiye tubisoba kandi birazamuka ariko bakicekera abantu amafaranga bahembwa ntabashe kubatunga murabona nka ibintu byoroshye kubyumva umwarimu niba muri premier hembwa 144 kandi batubwira ko leta y'u Rwanda ivuga ko umuntu uhembwa munsi y'145 aba ari umukene abandi mu cyiciro kibanziriza cya nyuma ubwo ni ukuvuga ko leta ifite abakozi bafite diplome bahembwa umushahara buri kwezi ariko bari mu cyiciro cy'abakene abakene bakabije nabariya bagiye kuvuga ngo wenda n'akantu tutanaganiriyeho barimo kutunga uproposa ngo kugeza ku mushahara w'100,000 bazabasonere umusoro doko umushahara kugeza ku 100,000 bazareke kuwusoresha nabyo cyaba ari ikintu kidasanzwe kubera iki kubera ko ugiye muri bira byiciro byabo by'ubudehe ukuntu babiclassifia ubona ko hagati umuntu uhembwa umuntu bavuga ngo ni abantu b'abaherwe mu Rwanda n'abantu bahembwa hejuru y'600,000 ku kwezi noneho abakurikiyeho aho umuntu yakwita classe moyenne ni abantu bahembwa hagati y'65,000 n'300,000 ku kwezi aho ngaho abantu barababajije ikibazo bati ni gute umuntu uhembwa 65,000 n'uhembwa 600,000 abashyira mu cyiciro kimwe aho ngaho urumva ni ikosa rya leta rikomeye cyane ariko bisobanuye iki bisobanuye ko uriya muntu uhembwa 100,000 urumva ari muri iyo groupe muri icyo cyiciro cy'abantu ba classe moyenne baturuka ku 65,000 bakagera ku 600,000 none baravuga bati tuzamusonera umusoro yisibyanze ariko ni ikintu kidasanzwe kubona umuntu witwa ko ari muri classe moyenne ko ari yifashije adasora mutekereze no mu bindi bihugu hari umuntu witwa ko ari mu cyiciro cyo hejuru cyane cy'abantu bifashije bakurikira abaherwe akaba adasora kubera ko umushahara ahembwa utabasha kumutunga angaha iki kintu mukibaze angaha ni ikintu umuntu yavuga doko ni n'akantu ka observation umuntu yakora gusa biriya bintu bavuze induru ngo ibiciro byazamutse abantu muri mugende mu gihugande mucikire bwande twafunga imipaka ni muhunge ntabwo abantu bose bazahungira Uganda ntabwo bazajya Burundi bazajya muri Congo harimo bazaguma mu Rwanda aho leta y'u Rwanda inshingano zayo ni uguproteja abaturage ikaba igafata mesure cyangwa se igafata ingamba zituma ibiciro bitabahitana cyangwa se amafaranga binjiza abasha kubatunga nababwira ko hari inkuru nasomye ijyanye n'iki kibazo cy'intambara ya Ukraine na Rusiya n'abarusiya aho ibihugu byinshi bya Afrika ntabwo ari ibihugu by'i Burayi cyangwa mu bindi bigabane ibihugu byinshi bya Afrika byatangiye gufata mezi kubera ko ibiciro by'ibiribwa byazamutse cyane ibihugu byinshi bya Afrika wende bimwe na bimwe nkuko babyandika byafashe ingamba zo kuvuga ngo ibiribwa nibyinjira mu gihugu ntabwo kuri duane ntabwo tuzabisoresha na TVA uriya musoro w'imbere mu gihugu ku biribwa turawuvanaho ikindi bagira bate bavuga bati barakontrola bashyireho ibiciro ntarengwa by'ibiribwa ibiciro ntarengwa umucuruzi atagomba kurenga urumva ko ibindi bihugu bitekereza abaturage babyo bitekereza abaguzi izindi leta ariko u Rwanda no ntago bihaba mu Rwanda ni muri jungle ni ya capitalisme bayita ngo ni nyine sauvage ku buryo ufite rafite udafite agomba gupfa urumva ko niba ibindi bihugu byo bya Afrika nabyo bikenye bifata ingamba nk'izo zo kurengera abaguzi bakavuga bati tuvane imisoro ku biribwa ibiribwa nibyinjira mu gihugu ntabwo tuzabisoresha imisoro y'imbere kugira ngo ibiciro bigabanuke nabonye na Senegal ngo yafashe yafashe ingamba zo kugabanya cyane cyane igiciro cy'umuceri n'amavuta urumva ko u Rwanda yabatwa dufite abategetsi bazima nabo babikora ariko mu Rwanda abategetsi dufite batekereza abaturage batekereza abaguzi nicyo kibazo dufite rero iriya leta igomba kuvaho none none tukagira leta itekereza abaturage kandi abantu babibutsa ni mutanga umushahara fatizo ni mukuri imisoro ku butaka ibiribwa byo mu Rwanda bidahenda mwisoresha abakene mwisoresha bari abantu dutarumwe basoresha mubakubita mubambura ububasha bw'ubuzi bwabo mubakenesha kurushaho ariko leta yacu iriya leta ya Kagame yaratunaniye leta ijya no gusoresha umuturage wa Buraya bakamwaka ngo mirongo ya igikombe cy'ibishyimbo cyangwa igikombe cy'amashaza ngo cyo nk'umusanzu wa FPL bashonjesha abantu babakeneje kurushaho kubera imisoro n'imisanzu urumva ibintu bitoroshye ndeka ndekera aho ngaho iyo ingingo yo guproteja abakonsumateri mwese turi mu abo tuganira murumva ko nicyo kintu abantu bagombye gutindaho ubu ngubu ibyo kuzamukaho ntagiye ibiciro mu Rwanda bitazamutse ariko u Rwanda rwagombye kuba nk'ibindi bihugu bizima bitekereza abaturage bagafata ingamba zo guproteja zo kurengera abaguzi murakoze reka nje reka noneho nimbanze kwa Jean Pierre kandi ari wo manza noneho Jean Pierre watwumva Jean Pierre ntabwo atwumva reka numve niba mbaza kwa twumva
kandi umva
wiwe turakumvise noneho
sorry nari ngiye kuri mute ho gatoya ninge waruhaye ijambo ariko buriya ibintu byinshi ubivuzeho ariko icyo iriya leta ikora hari ibintu byinshi twatangiye kera buriya tuvuga kandi dusobanura buri munsi rwose icya mbere wavuzeho kiriya kintu cy'uko nyine idashyiraho umushahara fatizo ikaba nta pansiyo mu by'ukuri igendera umuntu yamugirira akamaro mbese yamutunga aho nyine wavuze yuko amafaranga ya pansiyo y'ukwezi ashobora atagura n'umufuka w'amakara umva ni ibintu bigoye ariko ibi bintu twatangiye kera tubivuga tubabwira duti hariho ibintu leta yagombye gukora nibura kugira ngo umuturage w'umunyarwanda ukora ushoboye gukora agire nyine abe agire stability ntabyo na kimwe iyi leta yigeze ikora noneho iyo haje ikintu cy'icyorezo nk'iki ngiki nka covid ni urugero isanga nyine ni nko kubita nyine gukubita nka kuri umuyaga uguha ikintu cyagihagaze kidakomeye ugahita uhirika nayo iriya leta ntagishinze ntahantu ifite ishingiye kuko umuturage ntabwo ariho neza yaba umukozi ntabwo ariho neza yaba umuntu usanzwe yaba abantu bakuze nta muntu uriho neza mu by'ukuri ku buryo bavuga ngo nubwo akora iriya leta ariko afite yenda ubwishingizi bwamugirira akamaro igihe nyine ingorane zaje ariko hakongeraho nyine n'imikorere y'iriya leta mibi idahwitse ugasanga byose mu by'ukuri biritura ku muturage uri aho ngaho kandi we yifuzaga kumererwa neza nyine twavuze nk'ibyo bintu by'imisoro y'ubutaka kuri akuntu bashyira mu byiciro byose usanga nta kintu mu by'ukuri gihamye wavuga utese ubundi FPL bikora ishaka iki yo ibishaka inyungu zayo wa muturage niyo mbese kuri abajya bavuga ngo bajya guhungeta bo hanze ahubwo bamaze guhungeta abo mu gihugu abo mu gihugu barabahungeta babaragizwa kumva ko bagiye no guhungeta bo hanze abo mu gihugu rero bo basigara ari intere noneho icyorezo cyaba kije nk'iki ngiki ugasanga mu byukuri umuntu yaguye hasi kera rero twavuze kera tuvuga yuko uretse na COVID n'iyi ntambara bari kuvuga iyo ikubera muri Ukraine ariko byanze bikunze bagira ingaruka nabyo babyitege nubwo tutemera yuko ibiri kuba uyu munsi atari ukubera intambara yo muri Ukraine ariko bitege ko nayo izagira ingaruka no kuvuga ngo ikintu kimwe gishobora kujya kiza hakavaho kimwe hajyaho ikindi havuye kimwe hajyaho ikindi ariko byose ariko bigenda bihungeta uriya muturage mu by'ukuri batateganyirije ngo bavuge bati niba umwarimu uhembwa 45,000 yakwiteganyiriza nk'amafaranga yamugirira akamaro ugasanga n'ibyo 45,000 mu by'ukuri ntabwo bishobora no kumutunga icyumweru kimwe kandi hejuru y'ibyo ngibyo ni uko ufata nk'umuntu nk'abariya bari hejuru bariya tuba tuvuga b'abaminisitiri bariya bose bongera n'abambasaderi ugasanga we nta soni zo kuba yakwakira yakwemera ko ahembwa 2,000,000 cyangwa 3 mu gihe wa mwarimu ahembwa 44,000 ntabwo nabe menya ngo ni inshuro zingahe aba mukubye mu mwayo mafaranga urumva kuva ku 40,000,000 ukagera kuri miliyoni ni amafaranga menshi cyane ibyo bintu rero ugasanga nta kintu iriya leta yateganyije kugira ngo umuturage yaba umukozi yaba aba bari muri pansiyo yaba umuturage uriya wo hejuru ukize na bose ngo bagire stabilite nta stabilite yari mu by'ukuri ku buryo bose usanga bahubangana tuvuge nka kuriya ibi biciro bikomeza n'ibi biciro bikomeje kuzamuka ntibavuge ngo umuturage arasonza ngo bariya bahembwa 2,000,000 bo ngo basigare bashobora kurezista nk'iminsi ibiri nk'icyumweru yenda igihe abandi bari gupfa ariko nabo bagomba kumenya yuko batasigara bonyine igihe nyine abaturage bamaze gupfa bamaze kwicwa n'inzara kandi aribo bayibateye ngo ni uko ngo ahembwa 2,000,000 ngo uriya muturage utanahembwa cyangwa udafite umushahara ngo wumwe apfuye ngo uyu ufite 1,000,000 we yazasigara yarezista igihe gitoya ariko ntaho nawe abasigaye ni ukuvuga yuko bose bakagombye mu by'ukuri gukora ku buryo bagira stabilite buri wese akagira stabilite imukwiriye mu kigero arimo ariko atari ukuvuga ngo umwe ngo abaye nk'igikoresho ugasanga amafaranga ahembwa kandi akorera leta tuvuga nk'uw'umwarimu ni amafaranga atamutunga n'icyumweru kimwe kandi akora buri munsi abyuka buri munsi ukwezi kugashira agenda ajya mu kazi ubwo ndavuga nk'umwarimu n'abandi bose bahembwa amafaranga make nk'abariya ukwasanga hari undi muntu uhembwa 2,000,000 cyangwa 3 ukibaza utese aba bantu bahurira mu isoko rimwe bigashoboka bahuriye hehe ese baba mu gihugu kimwe ugasanga ni nk'ibihugu bibiri igihugu cy'abakene baba batinya kujya n'igihugu cy'abakire baminuje ibyo rero ntago biha stabilite abaturage uwo ari wese kandi uri mwakiriya gihugu yewe n'umukuru w'igihugu na perezida Kagame n'umuryango we mu by'ukuri ejo hari umuntu wari urimo ambwira ati atera urwenya avuga ati umuryango wa perezida Kagame niwe uri kurya amavuta yonyine ngo niwe uri kugira ubushobozi bwo kugura isukari yonyine ni rwari urwenya ariko nubwo baba bashoboye kwigurira agasukari uriya muturage batakabona bagomba kumenya yuko nabo nta mahoro bafite umunsi byagiye byakomeje kumera nabi we azaresiste icyumweru kimwe ariko icya kabiri nawe azasanga atazasigara wenyine wa muturage adahari aho rero bakwiye kumenya yuko umuturage niba abakene uko bameze kose ari umuturage ntibakomeze kwishimira ibintu yuko bakize urabona biriya bya perezida Kagame agenda kwirirwa yifotoza n'abanyamahanga n'abaperezida b'abanyamahanga twajyaga tubona aba makoro tumubona ari gukina ari ku kibuga yagiye gukina kwirebera imipira abaturage bari mu bukene bari gutaka babuze epfo na ruguru ibi byose ni ingaruka tugiye kujya tubona kandi twakomeje kubivuga tubabwira tuti ibintu murimo ni ibiki rero ikiraho cy'ingenzi kirimo ni uko turabona mu minsi iri imbere ibiciro bikomeza kuzamuka izi mpamvu bitwaza ntizibe zigikora ahubwo bagasanga haje n'ibindi byinshi ikire birangiza byose akaba ari uko gatsiko kagomba guhirima abaturage bakurumba kubyumva bakamenya n'impamvu bari kurengana kubera leta mbi ntabwo bari kurengana kubera yuko badashoboye gukora leta mbi ubwayo twagiherekera tuvuga ku buryo barandurirwa imyaka ibyo ni ibintu byinshi twagiye tuvuga bakabasoresha ubutaka batari bakwiye gusoresha mu by'ukuri mbese bakabangiriza imyaka bakabwira ngo muhinge igihingwa kimwe azi ko icyo gihingwa kidashobora kumugirira akamaro kidashobora kumutunga n'umuryango we ibi byose ni ibintu biri kugenda byiyongeraho ku buryo aka gatsiko noneho kagiye kureba uburyo kagiye gutamazwa mbese ku manywa y'ihangu ndumva Edouard numva aricyo nabavuze murakoze
urakoze Jean Pierre reka tube mbadukona we atanga igitekerezo cye Baduko uratwumva? Halo?
Yego, ndabumva.
Baduko uratwumva?
Ndabumva.
Halo? Wina uratwumva watamitekezo cyawe?
Ye urakoze. Reka subire inyuma gato ya kuri Dodo. Hari akantu nibagiwe mwanyibukije ku by'ubuhinzi. Wabikomojeho uvuga yuko nyine hari imisoro ikomeye cyane ku butaka. Ibyo birazwi kandi ubutaka ndakeka ngo kaga yarabwigabiye ahubwo abantu bakabukodesha cyangwa bakabusorera. Icyo ni kimwe, ariko ikindi nibutsa nuko uko kera abantu babagaho uko twabagaho mu giturage cy'iwacu, ubu ntabwo ariko abanyarwanda bakibaho. Kera twarahingaga tukeza, noneho tugahunika tukazabirya ibyo twahunitse. Ubu ndakeka bitemewe, ugomba kubijyana mu makusanyirizo, ugomba kubijyana muri koperative, ugomba ku isoko cyangwa kubivana iwawe, noneho ahasigaye ukajya uhaha. Umunyarwanda wese agomba guhaha. Iyo sisiteme rero yazanye kubaho, niba ari abazungu, niba ari abanyamerika, niba ari kisimbizi, ituma umuntu agomba guhaha, ituma ntabwo ushobora kubaho umwaka wose ujya guhaha. Cyane cyane iyo ibyo ujya guhaha byabuze, niyo yaba ariyo Dodo, nubwo igize gute nubwo wasobanuye ukuntu nayo ihenda, ariko byose birahenda muri makeya. Ikintu cyose kirahenda kubera ko ugomba kujya kugihaha. Umunyu urawuhaha, amata ahita urayahaha, amavuta ahita urayahaha, amavuta urayahaha, isabune urayihaha, n'ibyo kurya urabihaha, umuceri urawuhaha, ibirayi urabihaha, ibigori urabihaha. Ntabwo uzabishobora, niyo matate ntabwo iri mu Rwanda, ntabwo ariko twari tubayeho. Ubundi twarafashanyaga, ukajya gutira umuntu, ukajya kugera gute, umuntu ufite wejeje ibishyimbo cyangwa ibiki akaba yagafatanya n'undi, cyangwa bakishanja bagafatanya bakagera gute, aho kugira ngo ujye kurya ibijumba gusa, ukajya gushaka umuntu ufite ibindi akaguca. Ariko ubu ngubu akantu kose ni ku isoko. Muzi ukuntu abantu bejeje umuceri badashobora kugira icyo bakuraho, ahubwo bawugurisha 200 bajya kugura, none bagiye kugura nyuma basanga bari gutanga 1000 cyangwa 1,000 ngara. Donc iyo nayo ni fagiteri, iyo yatumye ibintu bizamba. Noneho twavuze gufunga imipaka, ariko hari n'ikintu twakongera, we na mwana avuze, ariko bigaragara yuko kaga nawe yakubitanye n'ibizazane by'ibihekana. Hari ugufunga imipaka, ubwo buhutsi uwamugiriyeho ni amasinzi wari we, kuko ubundi umuntu muzima uko duteye ndakeka no mu kiliziya gatolika kuko umuntu ajya kwicuza iyo ubonye wakoze amakosa agashira ukwezi agashira amezi abiri atatu atanu icumi ushobora kwisubiraho. Umuntu uramugiriyeho nama rero yo kuvuga ngo yinangiye ngo yafunze imipaka, ngo uretse ko ubungubu batakibisubiramo. Bari bafunze imipaka kubera ko abanyarwanda bahohoterwa mu Bugande, ntabwo bakibivuga. Niba ari umukozi we bakuyemo, niba ari iki I don't know, ntabwo kivuga yuko abanyarwanda bahohoterwa i Bugande kubera ubutasi bwabo, kubera ubugome bwabo, kubera bo. Okay, icyo nshaka kuvuga ni iki? Habaye gufunga imipaka, ariko hiyongeraho na COVID-19. COVID-19 n'ahandi hose ku isi hose yarayishe ibintu byinshi cyane, ekonomi yarayizambuje rwose. Noneho mu Rwanda cyangwa hariya mu Rwanda, kuko ruri hagati muri Afurika rutagira ku nyanja, nibwo kuzana ibintu biturutse za Mombasa, za Dar es Salaam, cyangwa biturutse mu Bushinwa kubigeza mu Rwanda, biriya iyo byamaraga niba byamaraga nk'icyumweru bitatu, none bimara ibyumweru nka bitandatu, bigatuma ibintu bihenda, bigatuma ibintu biza bitinze, bigatuma ibintu bibura. Noneho ariko nuko mwabyumvise muri audio nyine yuko abantu babigundira bakabyimana, noneho ngo bagakora za speculation bagatuma ibintu bihenda. Iyo nayo ni nabyo bakagana uko ntaho ntahandi babikura. Uwo muco nyine mubi wo kuhema, yo guhimana no kwiba batindi, nabyo nayo ni typical mu Rwanda nyine, ntahandi byavuretse kwa muri leta y'abari bantu badakunda abantu muri make batagira urukundo. Ndumva icyo ngicyo umuntu yavuga. Naho ibindi ni uko nanone politiki ya kaga yatumye azana ibintu byinshi by'umurato cyangwa binamufasha, ariko bibi. Ingero, afite abasirikare benshi cyane, wenda abacuruza akagira gute akabagira gute, ariko ni benshi, afite abasirikare benshi. Bora abasirikare barahenda, ugomba kubambika, ugomba kubarinda kuba ibisambo, kuko babari benshi ari bo kubarinda ubusambo baze kurasa bashobora kujya kwiba n'intwaro ari ugomba kubitaho ikindi iriya KCC yubatse n'umwenda ubu ngubu ntacyo yinjiza iki gihe cya COVID irwandeya ntabwo yinjiza nibinaguruka nibinagira gute ariko amahoro itwara n'ibyose itwara ibigendaho nibyinshi indege ze ize bwite nazo zirahenda niyo yazikodesha nagira gute ko zirahenda kandi zinyuza u Rwanda ibyo byose bitwara amadevize bitwara amafaranga y'u Rwanda bitwara bitera inflation bitera ibibazo ku buryo u Rwanda abanyarwanda barabanyunyuza bakongera bakabanyunyuza none haje ibyago byaziyisi ngo navuze COVID 19 haze intambara ya Ukraine ibyo byose rero biza bihungabanya u Rwanda rwari mu manegeka none uruga kubitika cyane kurusha abaturanye bacu mu Rwanda cyangwa ibindi bihugu byo muri Afurika ikintu none wende bavuze ngo abandi muri Senegal hanana hari demokarasi niko bigenda hari opposition mu gihugu niko bigenda kuko bazahangana bajya mu matora bagira gute bagomba kwita ku baturage ariko hataba demokarasi n'ibikorwa ibyo rero nicyo gituma kaga gakura biriya akinda kubera twifatiye yaramaze kudushyira mu mfuka we akajya du bo sinabona ko mbyita ngo ariko bikose yaratwifatiye cyane ku buryo ibitekerezo bye byo bitambuka gusa kenshi na kenshi njyo bigaragara afite uretse ko afite na PR machine ikora cyane noneho ikagitangaza ibyo ibyabeshya nyine ngo Rwanda Singapore Afurika kandi ahubwo abaturage bagize amahirwe bakabona uko basohoka barasohoka iriya izimpande nye zose bagiye Burundi bagiye Tanzania bajya Congo bajya Uganda barasohoka rusokemo nubwo bavuze ngo ntago bazasohoka ari benshi abashoboye bose bafite akabaraga bazasohoka bazasohoka kubera ko nta kintu kiri mu Rwanda n'utuke duhari agatsiko karatwikubiye kandi abaturage bagakora ipunda nabyo ntago bya ntago bikunda ku buryo rero bashoboye bose bazasohoka cyangwa bikunda bazasohoka imipaka ifungude neza neza uretse biriya bamonyesha babeshya kuko baravuga ngo bayifunga ariko ntabwo bayifungura neza harimo amananiza menshi cyane harimo biranega ubundi abaturage basohoka bakajya gupagasa bakajya gucishuro bakanaruhuka iriya ngo yibariho mu Rwanda bayendekera ngo murakoze
urakoze mbaduko na ikindi kintu tujye kubogandaho no kweshanja za information kubyerekeye ingaruka iriya ntambara ya Ukraine na Barusiya ishobora kugera kuri Afurika ngira ngo mwabonye ko hari ibihugu byinshi byo muri Afurika cyane cyane nka za Egypt za Maroc ibihugu by'Abarabu bitumiza cyane cyane ingano muri Afurika na muri Ukraine no muri no mu Burusiya urumva ko ibyo bihugu rero cyane cyane ngo Egypt itumiza ingano nyinshi cyane ariko na Kenya irazitumiza ubwo rero ni ikibazo gikomeye cyane mu minsi iri imbere urumva ari Ukraine ari Uburusiya bose bari mu ntambara kandi ndumva ngo 30% by'ingano zose ziri ku isoko zose ari wo zituruka ngo 80% ngire ngo bya ibihagari bya Turunesoro ari amavuta ya Turunesoro ngo yaturuka mu Burusiya simbizi no muri Ukraine urumva ko hangaho hazaba ikibazo gikomeye kandi ko murabona ko namavuta ko muri Afurika yatangiye kuzamuka ya ntambara musimaze igihe byagira ikibazo byatera ikibazo gikomeye cyane cyane kuri icyo kibazo cy'ingano icyo kibazo cy'amavuta y'ibihwagari za gaze birumvikana gaze na peteroli birumvikana mu Burusi ibyo nabyo ni ikibazo gikomeye gaze byahise bizamuka ikindi abantu batanavuga nuko mu Burusi aribwo bw'exporta cyangwa se bucuruza cyane cyane amafumbire mvaruganda ku isi none urumva ko amafumbire mvaruganda nataboneka si mu Rwanda gusa ibihugu byinshi hazaboneka ikibazo cy'umusaruro mukeya cy'umusaruro mukeya nanaboneka hazaboneka henze wenda kubera ko bariya bari mu ntambara wenda bashobora kutayabona wenda ahandi azaboneka azaba ari make azaba henze cyane ku buryo ahubwo abantu bashobora gutinya ubuhinzi muri iyi minsi iri imbere bizagera bite umusaruro uzaboneka ute niba hari ahantu ariho haturukaga amafumbire mvaruganda akaba ashobora kutazaboneka ahanga icyo kintu nacyo abantu bakwiye kugitekerezaho ikindi rero umuntu yavuga nuko iki kibazo ari ikibazo nyine gishobora kumara igihe kirekire urumva ibihugu cyane bya Afurika biba bikennye urumva byagira ibibazo bikomeye cyane urabona icyumweru kimwe gusa Kagame ahita ahunga abanafungura imipaka abwira abaturage ati mugende ibintu nk'ibyo ngibyo urumva ari bimaze amezi na amezi angahe byaba ari ibibazo bikomeye cyane gusa ni information y'umuntu abashaka kwishanja n'abantu kugira ngo wenda bamenye aho ibintu biri guturuka ntabwo ntago ari ibintu byoroshye iriya ntambara izagira ingaruka ku bihugu bya Afurika ndetse kandi yukurikiye amakuru ubona ko mu bihugu byinshi bya Afurika ibiribwa byahise bihenda amavuta arahenda imiceri arahenda peteroli na gazi byo birumvikana ntabwo ari ikibazo cyoroshye ku bihugu biba bidashobora bidafite amafaranga yo kuba byaprotiza abaturage wenda ngo biba bikeneye imisoro baba bagomba kugabanya imisoro n'iki byose kugira ngo abaturage bashe kubaho ni ibibazo bikomeye cyane gusa ni ugusenga Imana kugira ngo wenda iyo ntambara izarangire vuba na wundi ntabwo byazorohera ibihugu byinshi byo ku isi cyane cyane ibihugu bikennye byo bizasufura cyane cyane reka mbende cyaho ngaho Jean Pierre watanga itekezo cyawe urangiza ukanasezera turarangira ijambo ni ryo Jean Pierre
ya nibyo Edouard mpere yaho wari urimo uvuga nyine ku ngaruka z'intambara intambara zose zigira ingaruka nta nubwo ari n'ibintu biriya bihugu bikennye n'ibi byacu bikomeye mu by'ukuri niho buriya hazaba haba ikibazo gikomeye uretse n'ibi bya gaze hari n'impunzi n'abantu baba batari gukora nyine kubera ubwoba n'intambara bamwe baba barubatse amahema mu buhungiro noneho bigahungabanya mbese umutekano w'isi buriya ntago intambara ibaye ndibuka iyo muri Iraq nyuma yaho twayivuyemo tugira icyo bita recession utuzi turabura inganda zirafunga ama company amwe namwe arafunga icyo gihe intambara muri Iraq irangiye ariko mu ntambara ntago twabibonaga cyane nibi rero abantu babyitege ko ari ikintu gikomeye nubwo twabonye ikintu cya covid ariko ni intambara nk'iyingiyi cyane cyane binahuje n'ibihugu bikomeye umva ibi bihugu byinshi bisanzwe bifasha biriya bihugu bya Afurika birimo biregera abaturage bari kuba ba Ukraine bari gusufura nyine kugira ngo barebe ukuntu bakwibeshaho kubera ko nabo batari gukora urumva n'amafaranga rero na za World Bank zagiraga cyangwa se IMF hari igihe akenshi ajya mu bihugu byatabaye cyane kurusha ibindi noneho kandi gutabara ntago ari igihugu gipfa kugenda ngo kigiye kujyaho gusa ibyo ngibyo bikagizagira ingaruka rero ku bihugu bisanzwe bikennye hari byinshi umuntu yavuga kubera yuko intambara iba ari intambara nta kuvuga ngo yabaye ahangwaho hariya mu iwacu muri Afurika cyangwa mu Rwanda ntizahagera izi rero ni ingaruka abaturage bagomba kwirengera bari kubivuga aka kanya ariko bazabibona kandi bizabageraho bibagore cyane ikindi nari nshatse kuvuga Edouard buriya ni hari yambaduko yaravuze nshatse guseka ukuntu iriya leta ya FPR yagiye ibeshya ngo abanyarwanda ngo bari kubitirwa muri Uganda rimwe na rimwe bakavuga ngo bari guhurira yo ngo n'abantu ba RNC ibintu byo kubeshya byo gupapira babeshya abaturage bababwira yuko ngo hari abanyarwanda bo muri RNC bababuza amahwemo cyangwa ngo bajya mu Buganda ngo bakajya muri RNC none se ubungubu uko bafunguye imipaka RNC haraho yagiye ntikiriho none se ubungubu iyo RNC bavugaga ntago izakomeza gukora kimwe nuko yakoraga mbere biriya bintu babeshyaga babwira abaturage bababereka yuko ngo RNC ari ikintu hari kitarimo abantu cyangwa kidakorera abantu mu by'ukuri abanyarwanda bakwiye guca ubwenge bakajijuka ubu imipaka irafunguye yaba Gatuna na Cyanika nayo hose abaturage bagiye kugenda bagiye i Buganda nta statement cyangwa nta nyandiko twigeze kubona isohoka yenda ngo Buganda butangaze buti abaturage twafungaga cyangwa twagiraga gute ntabwo tuzongera kubafunga ibyo nta byabaye ni ukuvuga ko nta n'ibyariho ahubwo kariya gatsiko kazi gukora ibintu byo kubeshya abantu bagashyira abantu ku mbago cyangwa mu tumodoka bakababwira ngo mugende mugaragaze yuko bari kubakorera iyicarubuzo mu Buganda biriya bintu rero mu by'ukuri ntabwo byumvikana none se waba wemeye gufungura imipaka gute kandi uzi ko Buganda butigeze butangaza ko nta iyicarubuzo rw'abanyarwanda rizongera kuhabera kandi turabizi ko banabeshyaga mu Buganda hari abanyarwanda benshi tuvugana buri munsi mu nce zose hirya no hino ntago twigera twumva hari umuntu warenganye niba baragiye barafata nka bamwe Kagame yavugaga wa wundi niba ari utagungira yavugaga kubera ko bari bamuzi yuko ari umuntu nyine ukora ibintu bitemewe n'amategeko mu gihugu cy'Uganda ntago bagomba kubikwiza mu mahanga no mu baturage cyangwa no mu banyarwanda ubwabo bavuga yuko ngo abanyarwanda bajya mu Buganda bakore rwica rubozo none se ko nta kintu cyemeza yuko batazongera kuyikorerwa twigeze tubona none ho kukibemeye gufungura imipaka nuko nuko mbaduko yarakivuzeho ariko mu byukuri numvaga ari ikintu tugomba gusesengura tukabwira abanyarwanda cyane cyane bumva ikinyoma aho kiba gishingiye aho leta ubwayo yemeza kubeshya abanyarwanda kuva ku kintu cyari cyo cyose kugeza ku kintu mbese kuva hasi kugera hejuru ari ikinyoma gusa bigatuma bafungirana abantu babeshya ngo ni covid kandi abindi bihugu bidafungira abantu kariya kageni kugera ubwo abaturage bicwa n'inzara abaturage bakaburana n'abana babo ku mpamvu zidahari zidasobanutse ari ibintu leta ubwayo ihimba ubwo rero duhari nkaba narangiza mvuga nti ni ingorane kuba tuyoborwa n'inyeshyamba zitazi ko mu by'ukuri ziri mu buyobozi ziyobora abaturage ni ingorane igihugu cyacu cyagize ariko tukaba tugomba gukora uko dushoboye dufatanyije n'abanyarwanda bose haba mu gihugu haba hanze kugira ngo dushobore kwikiza kariya gasiko ibyako byo n'ibirebire ariko ikinyoma cyo kiratangaje Edouard rero nkaba narangiza ngushimira cyane wowe utegura iki kiganiro nshimira na Baduko twafatanyije nshimira cyane cyane nyine na Serge na Chantal Nyange ubakomeje kudufasha kugira ngo amajwi ashobore gusohoka dushobore gukomeza kubwira abanyarwanda icyo bakwiye gukora kugira ngo bikize kariya gatsiko nshimira rero n'abakunze kudukurikira abaduha ibitekerezo abadukorera share ku biganiro byacu ababyumva n'abanyarwanda bose muri rusange ubwo cyane cyane ndavuga abo dufatanyije urugamba nkaba rero narangiza mbashimira cyane murakoze Edouard n'abandi mwese
urakoze Jean Pierre kuba nawe waje kwifatanya natwe mu kiganiro wagize neza cyane waduha ibitekerezo byiza ubwo turakwifuriza amahoro n'amahirwe Imana ikurinde wowe n'umuryango wawe ubwo tuzahorana ubutaha reka njye kwa Mbaduko Mbaduko nawe jambo ni ryawe
urakoze arakoze Jean Pierre Imana imuheze agire muranyumva Edouard
wenda kumva Mbaduko
urakoze ya na kubya Ukraine na kwibutsa yuko na cyangwa nabamenyesha ko impunzi za seseka cyane wacu zamaze kwagera ni nyinshi cyane cyane nyine abadamu n'abana babo n'abadamu n'abana n'abantu bakuze bahageze ariko bitaweho leta iri kubishyiramo ingufu na za Caritas na za Croix Rouge n'abandi bose bakora nyine bita ku mbabare ya hanyuma intambara yo muri Ukraine rero nyine izahungabanya isi yose ekonomi urugero simple hano ibituruka kuri peteroli byazamutse cyane cyane n'ibituruka kuri gaz naturel byazamutse cyane cyane rwose ku buryo umuntu yagiye kuri station ya essence yiko yifata ku gahanga hanyuma nyine ya birakabije biteye ubwoba biteye impungenge abantu banapanitse kubera biriya bigambo Putin yavuze kuko ngo ashobora gutera za misile nucléaire ku buryo rero abantu ntabwo batekanye na gatoya hanyuma rero ku Rwanda ho byanze bikunze bizahomera ku mirari cyangwa ngo kuri Afurika birumvikana yuko bizagira ingaruka nazo zikomeye kuri Afurika nk'uko n'intambara ya kabiri y'isi yose yagize konsekansi kuri Afurika habaye nicyo gituma habaye n'inzara zirazagaye byaturuka ku ntambara y'isi yose urugero simple na Jean Pierre yaravuze nuko par exemple ibihugu byo muri Afurika byahabwaga imfashanyo cyane cyane nk'u Rwanda rwari rutunzwe n'imfashanyo gusa ntabwo zizongera kuboneka kubera yuko ibihugu biri bizaba birokipe n'abaturage babo n'ibiki byose nk'ubu European Union za birokipe na European Union n'ibyo nuza Ukraine yabariye cyangwa yatumye bimera kuriya n'ibihano bahaye Uburusiya nabyo bigira konsekansi kuri European Union kuko ntabwo bigenda sampusa kuri Uburusiya gusa no kuri na European Union nayo igiramo igihombo ikacyemera ikagifata ku buryo rero abaza basabiriza bateze amaboko ntabwo bazapfa kuba amafaranga ku busa ikintu nuko n'abaturage bazavuga bataye amafaranga mayajyanye hehe ikintu nuko muzi ko hano mu Burayi bagiye kuzamura arumoma kuko bari barinegerije imyaka irenga 50 wenda benshi hari n'abatanabeza birirwa bavuga ibya NATO ntajya Amerika itasha kubwira abanyaburayi bati mugomba kujya muzamura bije ya arumoma akavunana ibitwe mu matwi ubudage bwari bwariyangiye none ubu igitega igishekeje nuko umu social democrat ari wizambuye cyane kandi ubundi ari babirwanyaga cyangwa ari bo batabikora nta kosa yakoze niyo yayo ariko kubera ibyabaye kubera situation ihari bahise bafukata angle ya saa 4 ndoga nuko bagomba kubiba babikoze bije ya y'igisirikare cyangwa ya MINADEF ya ministeri yo kivuna abanzi yazamutse cyane kandi bitwara amafaranga ibyo ntawe utabizi ndegeze ntambara itwara amafaranga menshi cyane kubi maintenance irahenda cyane abasirikare barahenda cyane uko nawe mbivuga mu kanya kurantura utuntu za kazene birahenda cyane antrenuma zirahenda cyane ibyo byose rero bizatwara amafaranga ku buryo bizagira ingaruka zikomeye cyane kuri Afurika u Rwanda rwo rugusi ruzanahenuka ahubwo biriya kaga yajyaga yirirwa yigira yifotoza n'amakuru n'amari yongera kongera gutorwa sinzi ko zongera kujya yirirwamo amutitesha ngo barakora ibintu ntibizashoboka kuko ntabyo afite byo kumuhana we ntabyo azabona muri makeya rero ibibazo birakomeye aho gutiza amahirwe gusa intambara yarangira uko uko igenda itinda niko ibintu bigenda bizamba kurushaho niko n'abantu bagenda bapfa n'inzirakarengane nyinshi zigenda zipfa bo ibyo wenda reka ndakiraho ngaho kuri ibyo ngibyo hawe na unarangiza mvuga ngo abaturage b'u Rwanda tugomba guhumuka tukamenya yuko umuntu bigaragara muri iki kiganiro tumaze kugira umuyobozi bigaragara yuko iriya leta ntacyo itumarira ntakifasha abanyarwanda ntakifasha umuturage leta ubundi ifite inshingano nyamukuru yo gutuma abaturage biteza imbere niyo nshingano yayo nyamukuru yuko abana biga yuko bakora ibikorwa remezo yuko abantu bavurwa yuko abantu bagira esperance de vie ndende yuko ibintu bigenda biba byiza kurushaho niyo nshingano ya leta nyamukuru ibyo rero bidahari ahubwo bigenda bigira udubi bakatubeshya ngo byateye imbere abaturage bategereje iki tureke kuba bidishyi duca ubwenge niba leta bigaragara ko nta kitumariye iyo leta yagombye gusezererwa kuko ntahandi hose bigenda ibindi bihugu hose niko bigenda ku neza cyangwa ku nabi ariko barayisezerera ibyo niko bibona naho guhora buri cyo tuba bidishyi tukazamera cyangwa tukazamera nka cya kirongo kigoma ku nka kandi niyo yarapfuye yaratembagaye nabyo ntabwo ari normal ntabwo ari sepasiriye twagombye rero kubikora neza tugashoboka n'ubwoba tukareka kuba buri teka bango ngo mu bitubereyemo hanyuma tuke ibintu twabifata mu ntoki zacu hanyuma bigahinduka hanyuma tukagira ubutegetsi utubereye otherwise tuzaba dufite nyine tuzakomeza tugire ubutegetsi butubereye nyine ariko rero niba hari benshi batabishaka ubwo bizahinduka numva ntacyo bishyiraho ngaho murakoze cyane reka kurambirana Edward wakoze wabiyoboye iki kiganiro Jean Pierre yakoze Madame Chantal yakoze tutambutsa amajwi yacu atambuka nkabashimira na Serge kubanga bw'amakuru hanyuma nkabashimira n'abatuze amakuru bose murakoze cyane Imana ikomeze yibane namwe
urakoze mbadukunda gushimye na Jean Pierre na Serge na Chantal n'abadukurikiye bose murabona rero ko impinduka burya zishobora guturuka ahantu abantu batatekereje abantu wa mugani wawe nk'uko mwabivuze abantu abaperezida barateranye bangora basafa bariya muri Congo abantu bose baraterana bashaka gufungura umupaka beranirana za ambasade z'abanyamerika ambasade z'ibihugu by'i Burayi zibijyamo baraniranirana ariko inzara iraje Kagame afunguye umupaka atumva atabona yose kandi ayifungurira icyarimwe umva rero ko ibintu ntabwo Imana ifite ukuntu igobotora ibintu byayo n'ejo bundi wabona wenda dukora ibitangaza ukabona idukijije uriya mubisha reka ndekera ngaho mwese Imana ibahire mugire ijoro ryiza turakunda cyane kuri radio itahuka ni kabageme duhari bategurira ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho mwese Imana ibane namwe
Turaje kibica. ishami ntwa